Yeah. DMW on the track. DMW again with the tune option. Minyam cup, na piga to my goody, na give that to the most of the fire he has taken me. Papa ba, the devil was over me. Kani capture kuni lock na chains. Goda kuni sahau, kani upoa, leo niko hapa. I am blessed, kami niko Yesu, kuna raha tele. Brother na sister, be yourself, cause life is a race. Tuna kimbia but be like God, kuta make it.
Cause life is a race, tuna kimbia but be like God, kuta make it.
Jesus is the better option. 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 Kweli isu ndo kusema. 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 Kama ego mina enda fun. I believe in God in every time. Aisha bila stress ni kwake God. Ukija utaona baraka ni kama nyota kufurika. Furifuri mashidu na dupa mbali. Unapiga magoti unasema thanks. Mashidu na dupa mbali. Unapiga magoti unasema thanks.
Piga magoti unasema thanks.
Jesus is the better option. 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 Kweli isu ndo kusema. 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 Nani ndo kusema? Kweli isu ndo kusema. Madhe nani ndo kusema? Kweli isu ndo kusema. Buddha nani ndo kusema? Kweli isu ndo kusema. Mayutu je nani ndo kusema? Kweli isu ndo kusema. Kweli